Yeah, baby. You know, all I say is alive. Fini, baby. Maisha ni mafupi kama chupi, wanga hawashituki kufata yao, wanafata tu ya watu, vichwa vyao boxa vina kitu tutu, atile good time kila kona, wakizidi kutuona watakoma, vile umenona, wale walipapaswa nipe nizidi kuchoma, kuchoma chini, chini bila moto kokotoa maesabu lije joto. And I win kama lotto, nimejitoa miadue ndo doto. Shida siyo pesa, pesa, najua kuzisaka, saka, saka. Shida so mapenzi, mpenzi, napenda ukikata, kata, kata. Nakata noti, siwazi loss, nimejikoki, ya kuwa boss. Nakata noti, siwazi loss, nimejikoki, ya dream boss. Ongeza mapenzi, tu ya nipe supporti. Supporti, supporti. Tukipanda juu watapata reporti, reporti. All I need is bless, bless, is bless. All I need is bless, bless, is bless. All I need is bless, bless, is bless. Na kupenda sana, sana. Jua ukienda, ukienda mama, nitakwama. Naona my sister do wengi tu miye you show. Na kuona wewe tu ndo special. Hitimisho, suluisho la mwanzo na mwisho. Najiona malaika, kuwa nawe kila kitu uwakika. Nikichoma naridhika, kula nawe chakula kinapita, nuru napata, hadi Monica, Mona Lisa, Vanessa, wanafia fia mada, nami kwa kustiadema tena, nakata not, siwazi loss, nimejikoki, kuwa boss, nakata not, siwazi loss, nimejikoki, a dream boss, ongeza mapenzi tu ya nipe supporti. Supporti, supporti. Tukipanda juu watapata reporti, reporti. All I need is bless, bless, is bless. All I need is bless, bless, is bless. All I need is bless, bless, is bless.
Beijo.